ngoba kuningi ngiphuza kolokho ngoba kuningi sengifemene solo ngoba kuningi I'm popping these bottles ngoba kuningi 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 imali kuningi ingane kuningi idlala kuningi itrans kuningi ispa kuningi ipai kuningi hypo kuningi awuvele kuningi imali kuningi ingane kuningi idlala kuningi itrans kuningi ispa kuningi istwa kuningi hypo Now I'm a man and men I say my name Indaba zo pele pele zeba shiz Lezi bangena ngeni indaba zetu Now I'm a paper da banga my issue Now my simba take a tissue Honestly I ain't really with the beef Cause all of you chickens looking like fish fillet Face greener than a vegan I heard you little bitches need flows I got some basic water in the pool Calling me Clark Kent when I move Cause I become superhero in the booth I do not save bitches I can bruise I never gamble knowing I can lose Picking my battles cause I can't be choosy I prefer rich meaty over cushy My whole life's a move When I see my shot, I'm shooting it Tell it, I mean I'm losing it Threading my life, you're Dubula, bitch Threading my daughter, I come for your mama And all of the niggas you used to hit I got a lot going on and I don't wanna talk Cause Vela, I'm out in the club Cause Vela, gunning, 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 gunning I'm spending this cash cause Vela, gunning, 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 gunning I'm popping these bottles, gaba gunning I'm living YOLO, gaba gunning Puzukolo Ngoba kuningi sengifemene solo ngoba kuningi I'm popping these bottles ngoba kuningi 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 imali kuningi ingane kuningi idlala kuningi itrans kuningi ispa kuningi ipai kuningi hypo kuningi awuvele kuningi imali kuningi ingane kuningi idlala kuningi itrans kuningi ispa kuningi istwa kuningi hypo kuningi
kuningi isiphithiphithi into ongayazi kuyaphithizela nje kuyelale nale awazi awazi
Ay, vele kuningi bo Sibeke mina ngedwa Sibeke mina siyangithesta Sifuna vele ukungiqeda Mara ngimile bo Futhi ngiqinile bo Sengijimile bo Ngeke bangithinte bo Kashintsha manje ngabone the play Basibhande njengebhinca ke Bese mina ngiyabahlinza ke Bulala zonke lenkinga bhek Zonke lentubu zokhala amagogo Ngizosasa ngizilahlele ekhambo kem Ngiyabakhuphela kwabafile ngoba kuningi
I'm out in the club cause vele kuningi 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 I'm spending this cash cause vele kuningi 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 I'm popping these bottles ngoba kuningi I'm living YOLO ngoba kuningi ngiphuza kolokho ngoba kuningi sengifemene solo ngoba kuningi I'm popping these bottles